Ayo punch.
Popo, tell me now where my world. Popo, tell me. Pati picha, doa yetu na we Tenda nyumbani Mandela usiogope Wapambe, wanaongea, I don't care I can stay for one press Na yeye, yeah. Salama wapambe Tolimi, wempenzi wangu sobiri Mapocho pocho mayai, vidal, nawal That's good, afdal, kwa show, wemkal That's good, mazana mnyame, kwa mama Akubaliwe na mama I can stay for one press, na yeah yeah, salama Na uo na upinzani, ndugu wa ishila wama Wendo angwandani, kidogo chetu Changama popo